Budinya Kaj ndani ya Barikiwa Studio.
Natigilano makosala tobi wendo nega nono. Natigilano makosala tobi wendo nega nono. Nyakwaro genga dengo malit gini norana kapoda ten. Nyakwaro genga dengo malit gini norana kapoda ten. Wodiginyiri jogilana tobia dengo malit. Wodiginyiri jogilana tobia dengo malit. Tumagolo bore chomanya tike kolganyanga. Tumagolo bore chomanya tike kolgodiso. Tumagolo bore chomanya tike kolkochorola. Tumagolo bore chomanya tike kadem kakot. Banja golo bore chomanya tike kadem kakot. Kanyama na yude woi mora mamia nono kachuwa ringo. Kanyama na yude woi mora mamia nono kachuwa ringo. Banja sumbu woi mora mo injini yolo wiyote mokwano. Banja sumbu woi mora mo injini yolo wiyote mokwano. Injini yolo riat nana mtumi mwana kata nindo siyemna. Injini yolo riat nana mtumi mwana kata nindo siyemna. Nana mina ore tumi mwana kata chemo kasa oro. Nana mina ore tumi mwana kata chemo kasa oro. Siyepna kauma na betu winyi kaka tumi momo gode. Siyepna kauma na betu winyi kaka tumi momo gode. Sip na kama na betu win kaka tumi moro pin mangima. Sip na kama na betu win kaka tumi moro pin mangima. Nyanam samaro wendi donge mon go tenga. Nyanam samaro wendi donge mon go tenga. Sip na samapango wendi trojo telo madongo yoro budo. Sip na samapango wendi trojo telo madongo yoro budo. Boza kotu wodu mogo jatela neno bedo mos. Boza kotu wodu mogo jatela neno bedo mos. Pita mi jumbo sef ni wodu kanyam kago yoro budo. Ore bukonoro MCA sausakwa. Shadrak nyawa de wodu kamagamba neno bedo mos. Abedi maroa masaba kuria west. Abedi maroa masaba kuria west. Engineer Lisho Ndijo, wood upon the neno cow bed moss. Engineer Lisho Ndijo, wood upon the neno cow bed moss. Architect Solomon, where can you pow kelo sitima? Architect Solomon, where can you pow kelo sitima? Onyangolora tego, wood root the neno one go. Onyangolora tego, wood root the neno one go. Obado sirikal matiyo jakatino mako bet mos. Obado sirikal matiyo jakatino mako bet mos. Agutu jaka fadha wot kolwa lopango mesa. Wakili wanga wot koredo kara juanya neno bedo mos. Wakili wanga wot koredo kara juanya neno bedo mos. Wakili wanga woi mawacho kendo timo. En wach malich. Jojo Eti wood kakrao. Mosnai Johnson Opiero wood kakot. Denise Nyango wano face wood kanyuor.
Okawe nini golo pesa ine juwa kutuma wood dala. Okawe nini golo pesa ine juwa kutuma wood dala. Okawe nini golo pesa ine juwa kutuma wood dala. Okawe nini golo pesa tim nima bere masunge waya. Malaika mane ruthoro god kachola kajio kwamo. Ine malaika mane ruthoro god kachola kajio kwamo. Kawuono banja sungoriat nyanam jatelo musoma dua. Kawuono banja sungoriat nyanam jatelo musoma dua. Telo ber mi medo giria kosep na buki loka daro. Ochako sumbolando primary kanyo dongi yombe ya uoi. Jatelo donjo kanga hai kanyo dongi bare chuondasi. Jatelo donjo kanga hai kanyo dongi bare chuondasi. Jomo Kenyatta University dongi time maben. Jomo Kenyatta University dongi time maben. Master's in civil engineering kindegero piny mos. Jatelo ber mamedo sombi momo piny nyaka Netherlands osiepna. Tetelo ben mamedo sombi momo finya ka Netherlands so siye pna Amsterdam kanyo dongi time logistic nya dindo Amsterdam kanyo dongi time logistic nya korodeka Omi pango ticha duwa jatelo maonga kuede Omi pango ticha duwa jatelo maonga kuede Political science se siti momana Texas would be tough Political science se siti momana Texas would be tough Siep nani Ajombuta Sirikal masira Jojo fina Itachi Yamatoso Benado lo Sikia hi Se onge retana Jogot kachola doneno ma De onge yatana jogon kachola doneno matne De onge yatana jogon kachola doneno matne Siepna tijni maber ema kora sungo gindumana Siepna tijni maler ema kora sungo gindumana Jatelo pogo basari e gweng nyithindo soma dua Jatelo pogo basari e gweng nyithindo soma dua Wod gilian puño kie koda nyithindo maonge nyalo Vijano donjo NYS ginyingi ratego Vijano donjo NYS ginyingi ratego Vijano pono polytechnic jomana ginyingi wode nyakasera Vijano pono polytechnic ginyingi wode nyakasera Okunyo pie gwengo sef na tinde pogo mana sitima Kujo pie gwengo step na tinde pogo mana sitima Daraja manyocha pipongo mon tinde tedone yodongo chon Daraja manyocha pipongo mon tinde tedone yodongo chon Dara manyocha tamu jikale tinde dano ringe nyamonge Dara manyocha tamu jikalo tinde dano ringe nyamonge Otikera chalo kari kingi choki yeri choma donjie Otigera chalo kari kingi choki yeri choma donjie Otigera chalo kari kingi choki yeri choma donjie Ogero dispensaries kinde jiyudo kiete lela Ogero dispensaries kinde jiyudo kiete lela Jatelo mawinjo ywak jopinyo siep na jogi kodi maber Jatelo mawinjo ywak jopinyo siep na jogi kodi maber Indie juok tuma Olera, manager. Mondi Luero, Mosna Arizona Lola, Manona Chair, Migori Branch. Nipero sipe ni moko manyaka choge oduwaya. Mika imaogi, donge nyaka choge odu banjo. Joro tiyo jiembo, nyalcho sa kwa mama nevi. Profesa weke, natego nyaka mose odu banjo Dr. Fidel majiwa wood kanyor kaumos Filipo yola wood dala, baba joyere Filipo yola wood dala, baba joyere Niko gutu wood nyasuna, pie makende Niko gutu wood nyasuna, mano pie makende Tomo degi wodu kanyoro siep no rito nyatike maber Tomo degi wodu kanyoro siep no rito nyatike maber Alimu wuda wasi Sayen manyenga kanyo Boni olongo wodu kademu Masara Emmanuel Ogoro Osinanyo wino mbasa Jopini kano mano mbuji maber wanwanya na mgini Jopini kano mano mbuji maber wanwanya na mgini Kabako chenge Jolando ketu mano mbulu maber Pinyo se kaukore Kagini helpas onyango Jolando ketu mano mbulu maber Pinyo se kaukore Manu injinia Matoso ketu mano mbulu maber Wanwanya na mgini Jojo mamba Jelo wodi Koeru ketu mano mbulu maber Pinyo se kaukore Kenu miru Uto ketu mano mbulu maber Pinyo se kaukore Doktu keta undo Aneko ketu mano mbulu maber Wanwanya na mgini Machukuri ya chanamu Apilo ketu mano mbulu maber Wanwanya na mgini Josota ketu mano mbulu maber Pinyo se kaukore Naore Wachika puoyo Josota ketu mano mbulu maber Pinyo se kaukore